You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.
Nyanibingelela nonke egameni lomfelo wethu Jesu Christu. Sizothola izwi lethu encwadini ka Luke chapter 10 verse 38 to 42. Kwathi ekhambeni kwabo wangena emzini othile. Owesifazane othile igama lakhe nguMatha. Wamamukela endlini yakhe. Wayenodade wabo othiwa nguMaria. Owahlala ngasezinyaweni zenkosi walizwa izwi layo. Kepha uMatha ekhathazekile ukusebenza okuningi waya kuye wathi Nkosi awukhathaleli ukuthi udade wethu ungishiyile ngisebenza ngedwa na. Ngakho yisho kuye ukuba angisize. Kepha inkosi yamphendula yathi Matha, Matha unakekela. Ukhathazeka ngezinto eziningi kodwa inye into edinyekile uMaria ekhethile isabelo esihle engayikwaphucwa sona ngiyanibingelela futhi sithola la kukhona uMaria noMatha iBhayibheli lithi wayehleli uMaria einyaweni zika Jesu kodwa uMatha wayephithizela ekhathazekile wayeze waya kuJesu wathi awutshela usisi wami ukuthi azongisiza na. IBhayibheli uma silifunda lithi uJesu kwakukhona la abuya khona nabafundi bakhe. Now uMatha uyamamukela endlini yakhe. Kodwa uMatha sekamamukele endlini yakhe akaboni ukuthi umnikazi wakho konke sekangenile. Ngiyacabanga yimi loya ngizicabangela ukuthi mhlawumbe uMatha ubeke busy apreparela uJesu ukudla nabafundi bakhe. Mhlawumbe bekazitshela ukuthi uJesu uyofika late hayi ngalesikhathi asicabangile. Kodwa iBhayibheli uma silifunda lithi uJesu ufika uMatha is very busy and uMaria akayingeni lento kaMatha kodwa uMaria uhlala einyaweni zika Jesu. Ngizokhuluma nawe ke sihlobo sami ukuthi kunokwenzeka ukuthi uJesu ekhona mhlawumbe ithi ngithi so umamukele khona uphila naye empilweni yakho ukhathazeka kanjani uJesu esekhona. Namhlanje sikhathazeke ngeinto eyiningi kodwa siyakhohlwa ukuthi uJesu ukhona umuntu owasithwalela konke. Lalela uthi uJesu uma ekhuluma naye ukhethe isabelo esihle lithi iBhayibheli ukhethe okuhlakaniphileyo. Mhlawumbe uJesu uyamchazela ukuthi wena ukhathazeka ngezinto eyiningi kanti umuntu ekumele akhathazeke yimi uJesu. Mangilifunda iBhayibheli lithi I did not come to be served but I came to serve. Ufuna ukuseva uJesu lithi iBhayibheli uJesu nguyena oze ukuzoseva thina. Bhayibheli masilifunda lithi ukhathazekile uMatha. Ukhathazeke ngokuningi. Uze uyahamba uya kuJesu uyombuza ukuthi awungiboni ukuthi ngidinga usizo. Khuluma noMaria ayeke ukuhlala einyaweni zakho azongisiza. Ngizokhuluma nawe sihlobo sami namhlanje. Ngivumele ngisho ukuthi thina siyakhathazeka umnikazi wempilo seke khona. Thina siyakhathazeka umnikazi weyinkinga seke khona. Thina siyakhathazeka umnikazi wempilo sekhona. Hayi iBhayibheli lithi asiphonse konke kuye. IBhayibheli lisithembisile ukuthi yena uyasikhathalela. IBhayibheli lisithembisile futhi lishilo ukuthi yena uyasithwalela. Ngizokhuluma nawe sihlobo sami. Wena uJesu ekhona empilweni yakho wena ozithwalele. Ngizothi umnikazi wempilo seke khona uzithwalela kanjani. IBhayibheli lithi wahlala uMary einyaweni zakhe. Hayi lokho kuyangibonisa ukuthi mhlawumbe kumele sihlale kakhulu emkhulu ekukhulekweni hlala kakhulu ezwini lakhe hlala kakhulu einyaweni zakhe lenkhumbuzo omunye wesifazane iBhayibheli uma silifunda lithi beke wopha for a very long time lo wesifazane ahlangabezana nenkinga yokuwopha lithi beseke hambile odokotela lithi iBhayibheli akukho la bekangahambanga khona mangilifunda iBhayibheli lithi wezwa ukuthi uJesu uyandlula lithi iBhayibheli wagijima wayobamba umphetho wengubo yakhe ngamanye amazwi it is very important ukuthi uhlale einyaweni zika Jesu bamba umphetho wengubo yakhe mhlawumbe nawe ufana nalowesifazane so uzame konke so uhambe yonke indawo kodwa khona owesifazane uthi ngizwa ngendaba ukuthi uJesu uzondlula hayi kukhona omunye wayegula iBhayibheli uma silifunda lithi kwakugcwele labe khona benza icebo lokuthi nasiyomfaka ngaphezulu ukuze afike kuJesu lalela thatha inkinga zakho uzinike yena hayi siphelile isikhathi sihlobo sami sokuthi inkinga zakho uzitshela abantu hayi namhlanje ngizokukhuthaza sihlobo sami ukuthi yeke ukutshela abantu inkinga zakho hlala emphethweni noma hlala einyaweni zika Jesu sinenkinga namhlanje ukuthi abantu ubatshela inkinga ebese bakutshela ama solutions abanawo kodwa uma sihlezi kuJesu Jesu uyi solution yenkinga yakho ngizosho namhlanje ukuthi uJesu uyimpendulo yenkinga yakho ngizosho namhlanje kuwe sihlobo sami ukuthi hlala noma sekungasahlaleki lalela kuMatha bese kungasahlaleki kodwa uMary wathi ngizohlala einyaweni zika Jesu kungahlaleki lalela uMatha ubhizi uJesu ekhona uMatha ubhizi mhlawumbe ufuna ama solutions angikwazi ukuthi uMatha noma uMary ufuna ama solutions uJesu ekhona lalela iBhayibheli uma silifunda lithi bayebemlanda uJesu bebemlanda uJesu ukuthi akazopholisa othilo ogulayo leli iBhayibheli wabapholisa gulayo uJesu bebemlanda ukuthi akazokhipha amadimoni uJesu bebemlanda le ekhona hayi manje asamlandi ukhona uhlala nathi hayi iBhayibheli lithi sihlale naye uhlala nathi ngizokukhuthaza namhlanje ukuthi ungabi busy futhi ungafuni ungaphubi uyomfuna kwenye indawo sengivala ngizosho kuwe sihlobo sami ukuthi hlale ema einyaweni zika Jesu Jesu oMatha sebe busy oMatha sebe funa ama solutions oMatha sebe prepare oMatha sebe funa ukujabulisa uJesu kanti uJesu ufuna ukujabulisa bona ngizosho kuwe namhlanje ukuthi fana noMary uhlale einyaweni zakhe hlale einyaweni zikaJehova futhi ungasuki busiseka in Jesus mighty name amen
The words of the Lord are words of life Your heart is on 657 AM. 657 AM, Radio for Believers in Action.